nempisanga yabulako yadde ekimu kyafuna nga wankulambi nempisa ate era tazirina alyawo bwatyo wempaana buli kimu yamalayo mu nsi y'abalungi ali mu bwomu ate era naye nze mmusaanidde abalala temuntunuulira ndi n'omwagalwa gwennasiima ataliko bbala wabula mungu amanya abantu be mulabe eyo we yannemulira mutunuuliza amaaso gabiri omunyooma walaba naawe figa temumutunuulira mutwale emize gyammwe
Yatenga mulumwa tetukola bisanyusa mwe naye you are cool follow.